mbali. Kinyaga weekend. Ndisheje ni weekend. Kinyaga weekend. Ndisheje ni weekend. Kinyaga weekend.
Weekend. Oh, and I will go out.